saraakiisha amniga iyo isdhexgalka gobolka ayaa kulmaya markii afaraad wax ka yara muddo laba sannadooda si ay u helaan dariiqooyin wax ku ool ah oo ay kula dagaalamaan dembiyada dalalka iskaga gudba ee ku hareereysan harada Victoria ee ay wadaagaan 30 waddan. Qaar ka mid ah dembiyada ayaa ah kuwa dabiicadda la xiriira sida kalluumaysiga sharci darrada, jaritaanka dhirta iyo weliba shiditaanka dhuxusha. waxyaabaha kale ee jira ayaa waxaa ka mid ah dembiilayaasha oo ka faa'iideysta xuduudda dabacsan si ay u iibiyaan daroogooyinka, isla markaana ay u sameeyaan tahriibinta dadka. sanadkii 2022 urur booliisku ay leeyihiin iyo weliba hay-adda Interpol oo ah booliiska adduunka ayaa soo badbaadiyey 120 qof oo lagu dhex gudbinayay gudaha iyo weliba hareeraha harada Victoria. isagoo warfidiyanada kula hadlayay magaalo xeebeedka Mombasa ayaa xogeeyaha wasaaradda arrimaha gudaha Kenya Raymond Omolo uu sheegay in dhinacyadu ay raadinayaan inay oodaan meelaha bannaan ee ilaalinta iyo la socodka u baahan, iyadoo sidoo kalena la xoojinayo buu yidhi xiriirka bulsho iyo weliba dhaqaale ee dadka ku nool aagaasi harada Victoria.
So we are looking at how to coordinate better, how to build capacities.
Marka waxaanu raadinaynaa sidii aanu isugu duwi lahayn si wanaagsan, sidii loo dhisi lahaa wacyiga, sidii faham guud loo siin lahaa bulshooyinka ku hareereysan harada, iyo sidoo kale cidda ka faa'iideysata isticmaalka harada si wanaagsan loogu maareeyo khayraadka, iyadoo sidoo kale la isu dayayo in hoos loo dhigo la dabargooyo dembiyada aynu ognahay inay caadi ka yihiin harada. hay-adda maayaha harada Victoria ka bilowday mashruuc bishii Diisembar ee sanadkii 2022. haradan oo ah tan labaad ee ugu ballaaran dunida ee biyaha saafiga leh ayaa dhararan 60 oo kilomitir oo laba jibaaran, isla markaana il u ah nolosha ugu yaraan 4 milyan oo qof oo ku nool qaaradda Afrika. Marcelino Bisici oo ah kaaliyaha komishoneerka socdaalka dalka Uganda ayaa dadka shirka ka soo qayb galay u sheegay in harada Victoria ay tahay inay ahaato mid ammaan ah, badqabta, isla markaana muhiim u ah dalkiisa.
Lake Victoria is Uganda's ocean, so we are looking forward to working together.
Harada Victoria waa badweynta Uganda, marka waxaanu raadinaynaa inaanu si wada jir ah uga wada shaqeyno, gaar ahaan si loo barto caadooyinka wanaagsan ee aad kala imanayso xeebta tan halkan Mombasana la sii qaato. mas-uuliyiinta ayaa diiwaan geliyay kalluumaysiga sharci darrada ee harada oo ay kiciyeen dalabka kordhaya ee cidhifka Niilka, sidoo kale gurashada dhuxusha iyo weliba kootarabaaninta looxa. Sharon Dimanje waa madaxa howlgalka hay-adda IOM ee Kenya, waxaanay sheegaysaa in mas-uuliyiintu ay u baahan yihiin in ay iskaashi la sameeyaan bulshada si ay ula dagaalamaan dembiyada abaabulana gobolka.
If the border communities are not informed, if they really don't know what are the red flags,
haddii bulshooyinka xuduudaha ku nool aysan wacyigashanayn, haddii xaqiiqatan aysan ogeyn waxa ay yihiin calaamadaha halista ah, waxaynu u baahanaynaa inaynu diiradda saarno. kadibna waxa ay noqonaysaa mid yara adag in lala dagaalamo dembiyada xuduudaha ka tallaaba, sababtoo ah way ka warqabaan waxa ka dhacaya, wayna og yihiin wejiyada cusub ee aanan bulshooyinkooda ku dhex jirin oo la aqoonin. marka waa muhiim inaynu la xiriirno. hay-adaha amaanku xiriir wanaagsan ayay leeyihiin.
kulankan ka socda magaalada Mombasa ayaa dhammaanaya maalinta Arbacada.